unapomsikia kwenye masikio yangu, hakuna mwingine wa kumuona kwenye macho yangu. Ni bebe, ni bebe, hani nishushe mabani, ni gege, ni gege, mikoko tabani. Nikuite jina gani baby, honey boo, mon amour. Hey, mi amor. Nikuite jina gani mahabuba, azizi, mon amour.
Never seen before. Wengine wanini? Oh la la la, la la la. Never seen before. Tewote mpaka kifo. Madunga embe wanini? Oh la la la, la la la. Kwenye joto ni pepe, kwa baridi ni kumbate. Kwenye mvua ni kinge, huo mwavuli.
Nishushe mabani, nigege, nigege, mikoko tabani. Hey, ah, nikuite jina gani baby, honey boo, mon amour. Hey, hey, nikuite jina gani mahabuba, lazima.